yeah, ah, Black G, the remedy, yeah, ah, twende kazi.
Nairobi, Kampala, mpaka Dar es Salaam, tuma salam, mimi kizi tena hasila, ability mom. Sikiza madam, kauna feel him, ziki basi tuma salam. Salam.
Mimi sina nidhamu, shiki wapi madam, shiki mkono baby girl, tuende Dar es Salaam.
Fanya ngono siku sima baby bila kukam,
watu wazima wa jam, fanya kima kwa jam, tuende show Kampala, watu tumi salam. Watu aji tuanyonge kama Hussein Saddam, na machizi tuandamani, tuende ba tukapewe, moja mbili tatu nne, pari pipu wanielewe. Nina rap bila usembe, niko sharp kama wembe, nina psych kwenye mic bado mimi bala, nina fight niko tight kwenye game nafa, bila show sina do bado mimi napa.
Nairobi Kampala mpaka Dar es Salaam, tuma salam, mimi kizi tena hasila, ability mom. Sikiza madam, kauna feel him, ziki basi tuma salam.
Yeah,
tuma salam.
Hakuna rap bila swaga, bila mkwanja, rap yo na manga na overlap kila uwanja. Nasaka nikistaga, nikipata nina kanja, mtani korogocho ni mashida na matanga, mzani kochokocho kwa sana nishajipanga, wasani nishawachanga, toka D hadi Tanga. Cash money maker, never cash money beggar, mahani wanateta tuna love si mafeka, maheta wanateta kwenye boda tukivuka, never boda hii mzuka, pari people wanaruka, na machizi kwenye flow, changa muka niki flow, baby girl shake your body, East Africa, here we go.
Nairobi Kampala mpaka Dar es Salaam, tuma salam, mimi kizi tena hasila, ability mom. Sikiza madam, kauna feel him, ziki basi tuma salam.
Yeah,
tuma salam.
Master G on the way, wasani pave the way, kabla ni endele, acha ni kweleze. Wachangoma hakika mistaki kukoma, kimishkaki na choma ni wangapi wananoma, saa ngapi kusoma misnaga diploma, kimistari ni mchafu kama taka za boma, wanadhani mimi fia tutoka di adi Kigoma, ila mziki kazi yangu nimeapa sitakoma.
Nairobi Kampala mpaka Dar es Salaam, tuma salam, mimi kizi tena hasila, ability mom. Sikiza madam, kauna feel him, ziki basi tuma salam. Tuma salam, Nairobi Kampala mpaka Dar es Salaam. Tuma salam, mimi kizi tena hasila, ability mom. Sikiza madam, kauna feel him, ziki basi tuma salam. Tuma salam.
Nairobi Kampala Dar es Salaam. Badai, big up to MC Delo, yeah.